Ngikuthola lelanga. Ngikuthola masiphileni phakamisana ipeki kwaphansi.
Basifumele.
Yoh!